Nanyura y'urugendo buri munda nyura saza va mu rwegwa cya murunda reme ingamba abanyarwanda kuva rikire zimundi mbutindirira rugamba indanga rw'ingoboka rugamba n'indararibonye ubuto ubabehera ubutoni bamwe numva ngo uraryoha ni nk'umuhama w'inkamba ni nk'ubuki bw'ubutarano budakurwa mu bavumvu amahirwe babukesha abasekera ku buntu bagatura bagatuza bagatunganirwa cyane ubuto ubabehera ubutoni ubuto ubahire watomwe harabo bubera umuravumba maze iminsi kabagora ngo n'umwaku w'abatonzi ijoro umunsi bayogoza inzozi nziza z'ibiyanga bakaba mu bidakwiye bitwa bambara ubukeye imyaka ikiri ikindi kaza ubuto ubabehera ubutoni ubuto ubahire watomwe ibirangaza ni byinshi ibikerereza abagenzi aho batorera bikabakunda bikabatesha inzira nziza abayabangavu n'ingimbi kumva inama b'ibibindi butakushukana cyane ndekera abana ndere neza ubuto ubabehera ubutoni ubuto ubahire watomwe ibikwiye abatoni uko babyahuwe nibarebwe nibarerwe nibatozwe nibakuzwe nibakundwe uburenganzira bwabo nibutane n'impanuro igitsure no gucyaha uguhemba no kunenga ubuto ubabehera ubutoni ubuto ubahire watomwe umurage w'ubuhanga n'ubukungu butayonga kanishuri kazi ubwenge utazicuza ushaje ubukurusi bwo butumbi burya watubera urwego mu ruhando rw'amahanga ukabibendera y'ingenzi ubuto ubabehera ubutoni ubuto ubahire watomwe Huanga wato nakawajire
Huanga wato nakawajire
Nibo mizero y'umuryango twiteze
Huanga wato nakabagiye
utarumurera abana mbese yitwa ndeye
uwangaho bato nakabagiye
mudakunda baziruka mbese akundikiye
uwangaho bato nakabagiye
emwe nibo mbaraga nibo mbaboko
uwangaho bato nakabagiye